Kushinda ni kawaida yetu kwa jina la Yesu.
Ba
Efa
Ayo
me
Wadada. Wadada peke yao, come on, don't tap one. Sauti ya pili ndio usikie peke yao. Sauti ya tatu ndio usikie peke yao.
Bonnie, we'll be good.